nipo tayari, sitetemeki japo hatari, tatoa posa pia mahari, kama mapenzi safari, sishiki breki hata kwa shari, iwe angani kwenye bahari, tajitahidi hali na mali.
Mama, kasura kako tamu, nanipandisha hamu, nakosa ufahamu, nipe mashamshamu, kwako sishiki breki, mabebi nipe keki, nipe niburudike, sitaki ya ufeki. Najua hauniamini lakini misiteti, nakuthamini Laura pretty lady. Hey, najua uniamini lakini misiteti, nakuthamini Laura pretty lady. Laura, 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 pretty lady. Laura, Laura, you're my baby. Laura, Laura, ananikosha mtoto wa Dandora mama, ameninyosha kwa lake umbo bora mama.
Laura, unazijua changamoto, umelelewa kwenye geto kwenye msoto, umekoma umzima si mtoto, una baridi njoo nipatie joto. Sitetemi tete, nasimama kidete, njoo nikuvalishe pete, uwe wangu wa milele. Unapotabasamu waniongeza raha, nikuvalishe pete, mtoto wa Dandora mwenye shepula ini, njoo nikupe mama.